ennyo mukyala mama w'abaana bange neyanzisa nnyo sinye munnange weebale kufumba ofumbye ennyo mukyala mama w'abaana bange neyanzisa nnyo sinye munnange weebale kufumba
abasajja tufisenga wakadde weebaza abakyala baffe betulina mumakeeke eno betubalanga abafumbi nze siri mugagga siri mwava embeera yensiweeri mu buzibu obungi mwempisa emu nange nangumyagumyanga nga yagala atuba obulungi zinaabaana bange nkyova olaba nze mwagalanga maama nzaala ofumbye maama
ofumbye ennyo omukyala maama w'abaana bange neyanzisa nnyo sinye munnange weebale kufumba ofumbye ennyo omukyala maama w'abaana bange neyanzisa nnyo sinye munnange weebale kufumba
mama w'abaana bange mufisirizaawo akaseera lw'ebyo byagumidde byonna nzijukira jjuuzi bansiba ensonga siibagambe zonna ab'oluganda abakona b'emikwano ne batannambula yayitawo ne wakoma ne ku musaayi gwange ne tufuuka muntu omu yaddiridde katonda wange
ofumbye ennyo omukyala maama w'abaana bange neyanzisa nnyo sinye munnange weebale kufumba ofumbye ennyo omukyala maama w'abaana bange neyanzisa nnyo sinye munnange weebale kufumba
tebyatulwa abyetikka yamanya lwenkoze ensobi tampisa bya teranswazeswaze mu bukakka wasigala mukyala n'atajuukajuuka tasibanga ku ndugu kuzizaabwe tanjabuliranga yansuubiza okubeera nange mbulungi n'embubi ekyova olaba nze mwagalanga maama nzaala
ofumbye ennyo omukyala maama w'abaana bange neyanzisa nnyo sinye munnange weebale kufumba ofumbye ennyo omukyala maama w'abaana bange neyanzisa nnyo sinye munnange weebale kufumba
kano ke kalabo k'omukyala saba okakuumire ddala mu butono bwako kikakase tibambi by'okola nsiima sirina bingi byakkuwa keninawo ke kano kuweereza yakayimba munnange weebale kufumba bagamba munno mu kabi amazima ye munno ddala mukwano gondaze mmatidde munnange weebale kufumba kati tuyingire osiibule nkusibule onkuba akabuna kuba ndaga safaali wala naye sigenda kulwayo